Es un caso. faith would be made stronger in the presence of my Savior.
Yeah. uthini ngami, manje uthini ngami, usagcwala ngami, usagcwala ngami, usagcwala ngami, isho phela if it's over ngizodlula nami, isho phela if it's over ngizodlula nami, incwadi ifunda ivaliwe.
Hey! Don't tell a wife to say.
Come on. umganwa umganwa kumganwe umganwe
phakathi babo phakathi babo phakathi babo don't tell a wife to let Don't tell a wife to tell.
Hasha san, hasha san.